kuteni abasali basemakule bafuna nanesingwa ngebhansela asanga ngomkokode sizonisha noma kwapheni abasali basemakule bafuna nanesingwa ngebhansela ngebhansela ayibhansela 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 ngebhansela ayibhansela
Kukuza na bafana bako Sebe fige ne mpot na mahao manji Nangu mnuzo yesusu sumbuwa bako Aswele skini msamu speki ito lupati Situ kala pati stoti ndaba na bapati Sengi shinda binani, sengi shinda binani Sengi shinda binani, sengi shinda binani Sengi shinda binani, ebo uwe Tos tos kogu konu mfano mnani Mfano mnano kule tanu usha inami Efu ni pila softe pusha na bangani bako Kona bezo boka beli na itai Kukuza na bafana bako Sebe fige ne mpot na mahao manji Nangu mnuzo yesusu sumbuwa bako Aswele skenem samu speki ito lupan Situ kala fati kutu ndaba na bapan Sengi shinda bengani, sengi shinda bengani
Bazuga, Goku Kuza, Goku Kuza, Goku Kuza, Goku Kuza.